kodi kuenda moyo wa uzimu ndiye chani, nanga zipatso za nzimu ndiye ziti. Tiye ntikale limodzi mprogramu ya chalero ya tisanthule Bible, pomwe timve mbale Osman Chirola Amanda atitsogolere kusanthula mawu kuchokera ku Galatia chapter 5 ndipo tiyambira pa verse 22. Iyi ndi programu ya mtengo wapatali jaime mupatsani mpata niyo ndine utitite kusanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso. Ulendowu wokondweresa zedi. Tiyeni tikhale limodzi pomwe tiyambire pa verse 22 ya Galatia kusanthula kwathu kwa lero.
Landani moni wokondedwa anzanga pa ulendo mudzina la mbuye wathu Yesu Khristu. Tiye ntone mawu a Mulungu amene akupezeka pa 1 Korinto 6 verse 20 amene akunena kuti, pakuti munagulidwa ndi mtengo wake wapatali, chifukwa chake lemekezani Mulungu mthupi lanu. Ndiye mu programu yata tinali kusanthula Galatia chapter 5 kuyamba verse la 16 ndi kulekeza 21 momwe timakambirana zakulimbana kwa thupi ndi mzimu. Ndipo lero pamene tikutsiriza Galatia chapter 5 kuyamba verse 22 mpaka 26 tikambirana nkhani yakuti mzimu wa Khristu mwa munthu umabereka chipatso. Tsopano taona kuti Paulo atatha kuonetsa ntchito zonse za thupi ndi zotsetsa zake, pano mundime ino afuna kuonetsa chipatso cha mzimu pa moyo wa munthu. Koma ndifuna muonetsetse kusiyana kwa ntchito za thupi ndi chipatso cha mzimu. Tikhoze kusiyanitsa mwakunena kuti ntchito za thupi ndi zimene ife timachita. Ndipo malamulo khumi aja anaperekedwa ndi cholinga chofuna kulamulira ntchito za thupi. Koma tiyenera kudziwa kuti moyo wa Chikhristu uyenera kuonetsa kapena kubala chipatso cha mzimu. Tiyambe kuwerenga verse 22. Koma chipatso cha mzimu ndicho chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima ndi chikhulupiriro. Chifatso, chiletso, pokana zimenezi palibe lamulo. Pano pali nkhani ya chipatso cha mzimu, osati chochokera mthupi la munthu kapena kuchokera ku chifuniro cha munthu ayi. Kutanthauza kuti ntchito zonse zija Paulo wafotokoza kale ndizo zochitika ndi mtima wa munthu, koma zimene zili mundime ino ndizosachokera mu mtima wa munthu ayi, koma ndizo chotsatira cha ntchito ya mzimuya. Tsono ndifuna ndinenetse kuti ambuye wathu Yesu Khristu anafotokoza za chipatso cha mzimu woyera pa Yohane 15. Ndiye adanena kuti kopanda mzimu woyera palibe chimene inu ndi ine tingachite. Kunena kuti chipatso ndi chinthu chomwe Mulungu amafuna kuti chionekere mmoyo wanu ndi mmoyo wanga. Ndipo amafuna chipatso chochuluka ndithu. Iyi ndiyo nkhani yomwe Ambuye Yesu amaphunzitsa mufanizo la Ofesa yomwe ikupezeka pa Mateyu chapter 13. Ndiye tiyenera kudziwa kuti chipatso ndi chimene chimapangidwa ndi Ambuye Yesu pakugwiritsa ntchito mzimu wa Mulungu mmoyo wa munthu. Kunena kuti Khristu ndiye amene amafuna kuti aonetse moyo wake mwa ifeyo. Ichi ndi chifukwa chake ife sitiyenera kuonetsa moyo wathu ayi, koma tiyenera kuonetsa moyo wa Khristu ndiwo. Ndiye kuti izi zichitike inu mwenera kumulola Khristu kuti alowe ndi kukhala moyo wanu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani yonseyi kulinga pakuti inu ndine ngati wokhulupirira. Sitingathe kukhala moyo wa Chikhristu pa ife tokha ayi. Kutanthauza kuti moyo wathu wakale wa umunthu uja sungathe kubala chipatso cha mzimu ayi. Komanso Paulo pa Roma 7 verse 18 akunena mawu akuti, pakuti ndidziwa kuti mkati mwanga ndiko mthupi langa simukhala chinthu chabwino, pakuti kufuna ndili nako koma kuchita chabwino sindikupeza. Iye akwamba nkhani yakuti moyo wake watsopano ulibe mphamvu ya kubala chipatso cha mzimu. Apa ndipamene ife ngati wokhulupirira sitichita bwino okondedwa. Popeza timafuna kuti ife pa ife tokha tizibala chipatso mwa ntchito zathu zabwino. Koma nkhani kunena kuti inu simukhoza kuchita mokha. Zosatheka. Koma tiyenera kulola mzimu wa Mulungu kuti ndiwo ubale chipatso mwa inu ndi ine. Mukumbukira iyi ndiyo nkhani yomwe Ambuye Yesu anatsindika kunena pa Yohane 15 verse 4. Pamene adanena kuti khalani mwa ine ndi ine mwa inu. Monga nthambi singathe kubala chipatso pa yokha ngati sikhala mwa mpesa, motere mulibe inunso ngati simukhala mwa ine. Ndiye mawu awa akutsindika kunena kuti inu ndi ine tiyenera kukhala mwa Khristu kuti tikhoze kubala chipatso. Osati pa ife tokha. Nkhani kunena kuti Khristu amene anadzipereka yekha nsembe ndi cholinga chakuti moyo wake ukuonekere mwa ife ndiye woyenera kubala chipatso mwa ife pamene tikhazikika mwa iyeyo. Tere mwa chisoni ife a Khristu timafuna kuti tidzipereka tokha kwa Ambuye ngati nsembe pamene Khristuyo anadzipereka yekha mʼmalo mwathu. Nkhani kuti ife singakwanitse kugwira ntchito yomwe Khristu anachita mʼmalo mwa ife. Ndiye chofunika ndiye kukhala mwa iye nthawi yonse kuti chipatso chioneke pa ifeyo, monga momwe nthambi singathe kubala chipatso pa iyo yokha. Ndiye Paulo akufotokozera mozama nkhani imeneyi komanso momveka bwino. Taonani akunena fundo yomwe akutsimikiza ndi akuti chipatso chimabala pokhapokha pali kugonjera ndi kumvera ulamuliro ndi utsogolero wa mzimu wa Yehova. Kunena kuti inuyo ndi ine tiyenera kumvera mzimu woyera amene amakhala mwa ife nthawi yonse. Pamene tichita zimenezi ndiye kuti chipatso cha mzimu chimaoneka. Ichi ndicho chikondi chimwemwe ndi mtendere. Tsono pano tikunena za chipatso kuti ndi chimodzi osati zambiri. Apa tikunena kuti chipatso cha mzimu ndicho chikondi. Ndiye kuchoka kuchikondi kumachokera chimwemwe mtendere ndi zinthu zina zambiri. Mwa njira ina tikunena kuti chikondi ndicho chofunika kwambiri kuti chionekere kwa Mulungu komanso chionekere kwa anthu anzathu. Tsono Paulo pa 1 Korinto 13 verse 1 akunena nkhani yakuti ndingakhale ndilankhula malilime a anthu ndi angelo koma ndilibe chikondi, ndikhala mkuwa wowomba kapena nguli yolira. Paulo akwamba za mphatso za mzimu woyera kunena kuti mphatso ya mzimu singaoneke popanda chipatso cha mzimu chomwe ndi chikondi. Mwa njira ine ndikunena kuti mphatso ya mzimu imaonekera kudzera mchikondi chomwe ndi chipatso cha mzimu wa Khristu. Izi zikutanthauza kuti palibe munthu amene angagwiritse ntchito mphatso yake yomwe inaperekedwa ndi mzimu woyera popanda chipatso cha mzimu. Kunena kuti mphatso ya mkhristu iyenera kugwiritsidwa ntchito kupyolera mu chikondi. Tele ndi chifukwa chake Paulo pa 1 Korinto 13 verse 3 akunena mawu awa akuti ndipo ndingakhale ndipereka thupi langa alitenthe mmoto koma ndilibe chikondi sindipindula kanthu ayi. Apa Paulo akutanthauza kuti mkhristu akhoza kupereka zina zonse za iyeyo koma ngati alibe chikondi ndiye kuti sangawerengedwe kuti ndi mkhristu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, Paulo mu 1 Korinto 13 ija akuchulaso chinthu china chomwe ndi chofunikaso kwambiri. Taonani akunena kuti chikondi sichidziwa kudzitamandira, sichidzikuza. Kunena kuti chikondi chimatanthauza kutumikira anthu ena. Mwa njira ina tikunenetsa kuti mphatso iyenera kugwiritsidwa ntchito mu mpingo wathu ndi cholinga chakuti anthu ena apindule nayo mphatsoyo. Ndiye pamene mphatso igwiritsidwa ntchito kwa anthu ena ndiye kuti chipatso cha mzimu chikuoneka. Taonani chitsanzo cha maso okondedwa. Maso amagwira ntchito pothandizira kuti ziwalo zina za thupi zisapwereke. Ndipo ndisanaonepo ine okondedwa kuti maso nthawi ina amakhoza kuchoka ndi kukayendayenda pa iwo wokha kusiya ziwalo zina. Mwa ichi tikunenetsa kuti palibe mphatso ya mzimu yomwe ikhoza kugwiritsidwa ntchito popanda chikondi, imene ndi chipatso cha mzimu. Ichi ndicho chipatso cha mzimu chomwe Ambuye Yesu Khristu anali kunena pa Yohane 15. Okondedwa, kodi inu muli ndi umboni wakuti chipatso cha mzimu chimaoneka pamene mugwiritsa ntchito mphatso zanu? Tsono ndime ija imene tikusanthula ija ikunena kuti koma chipatso cha mzimu ndicho chikondi chimwemwe, ntendere, kuleza mtima, chifundo kukoma mtima, chikhulupiriro, chifatso, chiletso. Pokana zimenezi palibe lamulo. Telenkhani ili mundima ino ikunena kuti Mkhristu ndiye munthu amene ndi wodziletsa pa choyipa chilichonse, kapena kuti wokhulupirira ayenera kukhala munthu wodziletsa pakusakhumudwitsa anthu ena. Kutanthauza kuti Mkhristu ndiye amene amafulumizidwa ndi kutsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu mchikhalidwe chake chonse. Tsono nkhani ikuti palibe lamulo lomwe lingapange Mkhristu kuti akhale wachikondi, wodziletsa, wofatsa. Komanso palibe munthu amene anganene kuti amachita chikondi, amadziletsa, saledzera ndi zina zambiri, kunena kuti amazichita izi ndi zeru kapena mphamvu yake, kotero kuti mwina akhoza kumadzira mandira kapena kumanyadira. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano ndifuna kunenetsa kuti chipatso cha mzimu wa Mulungu ndi chimene chiyenera kuonetsa khalidwe la Mkhristu. Kutanthauza kuti anthu ena ayenera kumaonamo chipatso cha mzimu mwenu. Koma ife wokhulupirira, wokondedwa, tiyenera kudziwa kuti pamene anthu ena akunena kuti ife sititi kuonetsa khalidwe la Mkhristu, sakufuna kukuweluzani ayi, koma akunena kuti chipatso cha mzimu pa inu chikusoweka. Ndiye ndikunenetsa kuti chipatso chachikondi chiyenera kukhala ndi kuonekera mmoyo wanu ndi mmoyo wanga ngati anthu okhulupirira. Koma ngati mmoyo mwanu muli uchimo wa thupi kapena kuti uchimo wa zilakolako za thupi, ndiye kuti simungathe kudziwa mmene chikondi chimakomera uzanga. Ndikunena kuti pali achinyamata masiku ano ambirimbiri amene amadziwadi ndithu nkhani yogonana, koma sadziwa nkhani ya chikondi. Kunena kuti sadziwa kuti chikondi ndicho chipatso cha mzimu. Ndipo Mulungu ndiye amene amapereka chikondichi kwa mwamuna ndi kuperekanso chikondi kwa mkazi wake. Komanso chikondichi chimaperekedwa kwa mkazi kuti chiperekedwenso kwa mwamuna wake. Mwa njira iyi tikunena kuti palibenso munthu wina amene angapereke chikondi monga momwe Akhristu angaperekere kwa wina ndi mzake. Tikunena kuti chikondi pakati pa Akhristu chimaoneka ngakhale pamene pali zovuta. Kunena kuti Akhristu amene ali ndi chipatso cha mzimu amagawana chikondi komanso ngakhale chisoni chomwe. Nkhaniyi tereya ndikumbutsa chikondi chomwe Ambuye Yesu Khristu anaonetsa pa Yohane 11:5. Tere tamvani akunena kuti koma Yesu anakonda Marita ndi mʼbale wake ndi Lazaro. Chifukwa chake pamene anava kuti anadwala, anakhala pamenepo pamalo pomwepo masiku awiri. Nkhani iyi kuti Ambuye Yesu anakhala pa banja ili chifukwa chakuti bwenzi lawo Lazaro anadwala, kotero kuti anakhala pamenepo masiku awiri chifukwa cha chikondi chomwe anali nacho pa Lazaro. Komanso pa vesi lake la 33 tikumva kuti pamene Lazaro anamwalira, Ambuye Yesu anadzuma, kutanthauza kuti anavutika mu mtima mwake. Umu ndimene chimachitira chikondi, okondedwa. Chikondi chimaonekera pa ntendere ngakhalenso pa masautso. Kodi inu chikondi chomwe muli nachocho chimaonekera kwa anzanu nthawi yanji? Tsopano tiona kuti Ambuye Yesu amafunanso kuti chipatso chichimwemwe inu mukhale nacho moyo mwanu. Nkhani pano ndiyakuti Ambuye Yesu anadza ndi cholinga chakuti inu monga Mkhristu mukhale ndi chimwemwe. Mwachisona Khristu ambiri silidziwa chinthu chimenechi, kotero kuti mipingo yathu mulibe pologramu yakuti nthawi zina pazikhala zinthu zosangalatsa Khristu. Komanso sitidziwa kuti chipembedzo chimene chiyenera kukhala chosangalatsa. Tonani anthu akunja amakhala ndi nthawi yomwe amachita maphwando. Koma mukaonetsetsa anthuwa amakhala wosangalala pamene iwo akupita ngakhale pamene akubwererako. Kunena kuti kamakhala kagulu ka anthu amene amafuna chimwemwe koma sachipeza. Tere tamvani pa 1 Yohane 1 verse 4 pali mawu akuti, ndipo izi tilemba ife kuti chimwemwe chathu chikwaniridwe. Tsono mawu awa kunena kuti mawu a Mulungu awa analembedwa ndi cholinga chakuti inu ndi ine tikhale ndi chimwemwe mmoyo wathu. Kodi inu muli nacho chimwemwe chimenechi? Tsono chipatso chachitatu ndicho mtendere. Kunena kuti ife tiyenera kukhala ndi mtendere wochokera kwa Mulungu. Iyi ndiyo nkhani yomwe Ambuye Yesu Khristu adainena pa Yohane 14 verse 27 pamene adanena kuti mtendere wanga ndikuisirani inu, mtendere wanga ndikupatsani. Ine sindikupatsani inu monga dziko lapansi lipatsa. Mawu awa akutsimikiza kuti ndi cholinga cha Mulungu kuti ana wake akhale ndi mtendere, kunena kuti akhale ndi chipatso cha mtendere chimene anthu ena akhoza kudyako. Koma pali chenjezo lakuti chipatso chimenechi sichiperekedwa monga momwe dziko limaperekera. Kutanthauza kuti dziko lapansi ngakhalenso chipembedzo chimene okondedwa chimapereka mtendere wosiyana ndi umene Mulungu angapereke. Mtendere wa dziko lapansi ndi wonyenga popeza umakhala kanthawi kochepa, pamene mtendere wa Mulungu ndi wowamuyaya. Uwu ndi mtendere wochokera pasi penipeni pa mtima wake wa Mulungu kupita kwa ife a Khristu kudzera mu chikhulupiriro. Taonani Paulo pa Roma 5 verse 1 akutsindika ndi mawu akuti, popeza tsono tayesedwa olungama ndi chikhulupiriro, tikhala ndi mtendere ndi Mulungu mwambuye wathu Yesu Khristu. Haleluya! Mwanjira ina mawu awa kunena kuti chipatso cha mtendere chimapezeka ndi Akhristu wokha mwanjira yachikhulupiriro mwa Yesu Khristu basi. Kutsindika kunena kuti dziko lapansi limayesera kupeza mtendere mwanjira zina ozati mwachikhulupiriro ayi. Ichi ndi chifukwa chake sukhala mtendere weniweni ayi, koma chinthu china chokhala ngati mtendere. Ndikunena mawu awa chifukwa palibe munthu amene amakhala ndi ufulu komanso wokhutitsidwa mu mtima mwake akapeza mtendere umenewa. Nkhani ndiyakuti anthu ena ayesa kupeza mtendere kuchakumwa chaukali, kapena pokhala ndi akazi ambiri, kapena pakusintha akazi ambiri. Ena ayesa kupeza mtendere pakuledzera, pakusonkhanitsa chuma, ngakhalenso kudzera mzinthu zambiri, koma osaupeza mtendere weniweni. Kodi mudaupeza kale mtendere umene tikunena pano? Tsono paliso zitsazo zina monga kuleza mtima, kunena kuti chifatso. Ichi ndi chipatso china chomwe ndi chofunika kwambiri. Taonani chipatso chakuleza mtima ndi chimene chimathandizira kwambiri kuti mbanja kaya pamudzi, pamalo kaya mumpingo, ngakhalenso mdziko mmene kuti mukhale mtendere. Wokondedwa anzanga pa ulendo, chipatso ichi ndi chimene chimandivuta ine kwambiri, kotera kuti apa ndi pamene ine ndimafuna di mzimu wa Mulungu, popeza ine ndekha sindingathe. Kunena kuti ndi mzimu wa Mulungu yekha ndiye amene angapereke chipatso chimenechi. Taonani mundime ino, muli chipatso china chimene chitchedwa chikhulupiriro. Tsono chikhulupiriro chimakhala chipatso cha mzimu pamene pali kukhulupirika. Kunena kuti ngati inu muli mwana wa Mulungu, mudzakhala okhulupirika kwa Mulungu nthawi yonse. Ndiye kuti muli ndi chipatso chimenechi. Ngati inu muli pa banja, ndiye kuti mudzakhala okhulupirika kwa mamuna kapena mkazi wanu. Ngati inu muli pa ntchito, ndiye kuti mudzakhala okhulupirika ku ntchito komanso ngakhale kwa mabwana wanu. Komanso ngati inu muli pa mpingo, zikutanthauza kuti mudzakhalanso okhulupirika ku mpingo wanuko pa zochitika zonse. Kunena kuti Mkhristu amakhala wokhulupirika nthawi yonse komanso kulikonse. Tere apa ndi pamene amagula chikhulupiriro cha anthu ena onse mwa iyeyo. Tatiye ntionenso chipatso chakufatsa. Ichi sichikutanthauza kufoka mthupi ayi. Tionani pamene tiwerenga mawu a Mulungu tipeze zitsanzo za anthu awiri amene anali wofatsa mʼBaibulo. Awa ndiwo Mose komanso Ambuye wathu Yesu Khristu. Okondedwa, mwina mwamba kale kukaika. Makamaka popeza Mose pa Exodus 32 anapereka chilango kwa anthu onse amene adala yamba kulambira fano la mwana wa ng'ombe. Ayi ndithu okondedwa, mawu a Mulungu amatsimikiza ndithu kuti Mose anali wofatsa. Komanso mwina mukukaika pamene Ambuye Yesu anakwapula wochita malonda mkachisi. Mawu a Mulungu amachitira umboni ndithu. Tere tamvana Ambuye Yesu mwini pa Mateyu 11 verse 29. Hadanena mawu akuti, sezani goli langa ndipo phunzirani kwa ine, chifukwa ndili wofatsa ndi wodzichepetsa mtima ndipo mudzapeza mpumulo mwa miyoyo yanu. Ndiye fundo ikunena kuti kufatsa zimatanthauza kukhala wokonzeka kuchita ndi kugonjera chifuniro cha Mulungu. Haleluya. Kodi inu anzanga, mumagonjera ku zinthu zimene Mulungu afuna? 24. Koma iwo a Khristu Yesu adapachika thupi ndi zokhumba zake ndi zilakolako zake. Ngati tili ndi moyo, ndi mzimu, ndi mzimuso tiyende. Nkhani mundima ino ikunena kuti inu pokhala Mkhristu mudafa ndipo moyo wanu unabisika ndi Khristu mwa Mulungu. Ndiyo nkhani yomwe tikuyipeza pa Kolose 3 verse 3, kutanthauza kuti umunthu wanu ndi zofuna za thupi zinafa pamene munakhulupirira kuti Khristu adafera inu. Ndiye mwa Roma 6 verse 13 Paulo akunena kuti ndipo musamapereke ziwalo zanu ku uchimo zikhale zida za chosalungama, koma mudzipereke inu nokha kwa Mulungu monga amoyo adatuluka kwa akufa, ndi ziwalo zanu kwa Mulungu zikhale zida za chilungamo. Kunena kuti moyo wanu ndi wanga uyenera kukhala wakufa ku uchimo mwakupereka moyowo ku chifuniro cha Mulungu. Mwa njira ina Paulo akunena kuti ngati inu muli amoyo mwa Khristu, zikutanthauza kuti muyenera kuyenda ndi mzimu wa Mulungu. Okondedwa, tiyenera kudziwa kuti sitingayende mu mzimu mwa nzeru zathu kapena mphamvu yathu kaya chifukwa cha maphunziro athu, koma mwakuchita chifuniro cha Mulungu basi. 26. Tisakhale wodzikuza, owutsana, akuchitirana njiru. Okonedwa, pamene tikutsiriza, Paulo mundima ino akutsindira ndi mawu amphamvu. Taonana kunena kuti Mkhristu sayenera kukhala ndi chilakolako chakukhala wotchuka kapena kuti womveka, popeza ndizo zinthu zachabe. Ndi Mulungu yekha, okonedwa, amene ali wotchuka. Ndipo ndiye khayo amene ayenera kulandira ulemu. Kunena kuti inu ndi ine tiyenera kuyamba kuyenda ndi kutsamira pa iye monga wana wang'ono. Mkhalidwe uwu ndi umene Mulungu amafuna kodedwa. Lero tilekeza pano, koma timasanthula Galatia chapter 5 verse 22 mpaka 26 pankhani yakuti mzimu wa Khristu mwa munthu umabereka chipatso. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zimu mwambiri mbale Osman Chiro Amanda, maka maka potsogolera kusanthula kuunikira ndithu Galatia chapter 5 tinayambira pa verse 22 mpaka 26 ma verse 5 oka omwe makamaka khazikika pa moyo wa muuzimu komanso kubala zipatso ndikhupa kuti inuyo ndine tikubala zipatso zoyenerera a Khristu. Mauwa akubwera mprogramu yomwe mukhozolumikizana nayo kudzera makerawa tisanthule Bible Box 52 Lilongwe kapena email ku radio@twrmw.org radio@twrmw.org kapena sotumiza SMS nambara pa Malawi ndipo ndikulimbikiseni mtatero ndithu kutumiza SMS ku 083-500-222 tikumbutsani kuli program ya Central Bible imafikaninso pa internet pa kri.ttb.twr.org/chijewa ttb.twr.org/chijewa zikavuta kugwira bwino mwino address mene mungofufuza mawo oti tisanthule Bible pa internet basi mawo akufikisani pomwe pali website ya tisanthule Bible. Ine ndadala zedu tinali modzi ndipo ndikhupa kuti moyo wanu wauzimu ukubala zipatso zoyenera zikumwambira.